waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Warbixin ka soo baxday daraasad Australia laga sameeyay ayaa lagu sheegay xog cusub oo ku saabsan halista caafimaad ee sigaarka. Cabbida sigaarku waxay kor u qaadaa halista 12 nooc oo ka mid ah cudurka kansarka. Waxaa kaloo ka soo baxday daraasadda in hal ka mid ah 7 qof ee xilligan sigaarka cababa uu ku dhici doono kansar xilli ka mid ah noloshiisa. Warbixintani waxay la meel dhacday baaritaan adduunka oo dhan ah oo isna laga arkay inay sanad kasta 8 milyan oo qof dhintaan cabbida sigaarka. Laakiin waxaa Australia ka jira adeegyo ka caawiya qofka sigaarka cabba inuu iska joojiyo. Dabagal iyo daraasad ka soo unkantay ololaha joojinta sigaarka ee hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa lagu soo ururiyay macluumaad 6 qof oo adduunka meelo kala duwan ka jooga oo isku dayay inay joojiyaan cabbida sigaarka. Dadka waxaa ka mid ahaa Krishna oo joogta India, Georgi oo jooga Georgia, iyo Donna oo joogta South Africa.
I don't want to depend on something that is so harmful.
There are small things.
Krishna, ma rabo in aan la qabatimo shay waxyeelo leh. Georgi, waxa jira waxyaabo yaryar oo naftayda aad u jiheeya. Donna, labaad todobaad ee soo socda waan joojin doonaa cabitaanka sigaarka, waxaanan idin la wadaagi doonaa siday noqoto. Cabida tubaakadu waxay si aada u kordhisaa 12 nooc oo kansar ah. Hal ka mid ah 7 qof ee sigaar hadda sigaar cabaana waxaa ku dhaca kansar xilli noloshiisa ka mid ah. Halista uu qof sigaar cab ahi kansar ugu dhici karaana way ka sii korodhaa marka tirada xabadaha sigaarka ee maalinkii uu cabaaba ay sii korodhaa. Xataa dadka caba 1-5 xabadood oo sigaar ah maalinkii, kuwaas oo u haysta inaanay sigaar badan cabin, 10 jeer ayay kor u kacdaa fursadooda in kansar ku dhaco. Taasna waxaa laga soo xigtay baaritaan ay samaysay The Davidil Center. Cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda, Dr. Marian Weber ayaa hogaaminaysay barnaamijka ballaadhan ee lagu iftiiminayay halisaha cabbida sigaarka.
I mean, Australia's had a lot of success in tobacco control over the years, to the point where
Australia guulo badan bay ka gaadhay xakamaynta tobaakada sanadihii tagay ilaa ay hadda noqotay meelaha adduunka loogu cabid yahay sigaarka qiyaastii 110%. Laakiin kama turjumayso qaybo ka mid ah dadweynaha sida qaar ka mid ah dadka da'da weyn, kuwa qaba dhibaato caafimaad oo maskaxeed, iyo dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderiska. Waynu ognahay in sigaar cabidoodu ka sarreyso 110% ka dadweynaha guud ahaan, waxayna sidaa awgeed ila tahay inay weli shaqo dheeraadihii inoo dhiman tahay, ayay tiri. Baaritaankan ayaa lagu magacaabaa 45 and up study, waana baaritaankii ugu weynaa uguna dheeraa Australia ee Australia lagaga sameeyey dadka da'da waaweyn. In ka badan 266,000 oo reer New South Wales ah ayaa laga soo ururiyay xogo kala duwan sida caafimaadka, qaab nololeedkooda, iyo dabaqada ay bulshada kaga jiraan. Dr. Weber hadda waxay isticmaashay macluumaadka la ururiyay in ka badan 15 sano si ay uga gungaadho qaab nololeedka dadka ee sahla halista kansarka. Dadka samankan jooga ee sigaarka cababa la leeyahay, halistooda kansarka sanbabku waa inta u dhaxaysa 14-26%. Cabbida tubaakadu waxay aad u kordhisaa halista kansarka sanbabada, beerka, kaadihaysta, ganaca, madaxa, luqunta, caloosha, mindhicirka, kelyaha, xameetida, qayb hunguriga ka mid ah oo la yiraahdo larynx, la yiraahdo, iyo hunguriga qudhiisaba. Dr. Weber waxay si gaara u xiisaysaa oo isugu hawsha caafimaadka dadka soo galootiga ah iyo dadka indigenouska ee dhulka loogu yimi.
Hopefully, you know, this research will be integrated into supporting.
Waxaan rajaynayaa in caalmi baaridan lagu labo inay wax ka tarto ololayaasha wacyigelinta caafimaadka, loona isticmaalo waxyaalaha warbaahinta laga sii daayo ee lagaga hortago sigaar cabbida, iyo inay bartilmaameedsano qaybaha bulshada ee u baahan taageero dheeraada ah si ay isaga beddelaan dhaqankooda caadiyoobay ee sigaar cabbida. Ilaa boqolkii ba 25 oo dadka ah kuma dhalan Australia waa dadka kale yimi meelo kala duwan sida Europe, Sub-Sahara, Africa, Asia, South East Asia iyo India waxaanu u fiirsanayna sida dadka dibadda ku dhashay sigaar cabidooda u kala duwan tahay ayay tiri laakiin tirooyinka xisaabta cilmiyeysan lagu soo dhirindhiriyay waxay tilmaamayaan in aanay xaajadu sida u xumeyn oo aanay gabal dhacay wada ahayn cilmi baaritaanada waxaa laga helay tirada dhalinyarada ee sigaarka cabta ee in ay gaadhay meeshii ugu hooseysay abid boqolkiiba 97 oo ah caruurta da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 17 sano ayaan weligoodba sigaar cabin sida lagu ogaaday sahankan shir gudoomiyaha gudiga caafimaadka bulshada ee Cancer Council Anita Essays Alinta Desai ayaa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kula talinaysa inay dib u cusboonaysiiyaan ololayaashii ka hortaga sigaar cabida oo la gaadhsiiyo dadka maalin walba sigaarka cabba ee Australia oo tiradoodu tahay 2.5 milyan.
Governments really need to invest and reintroduce those hard-hitting
dawladuhu waxay runtii u baahan yihiin inay soo celiyaan ololihii wacyigelin dadweyne ee warbaahinta laga naadiyo cabida tubaakadu mararka qaarkood dhaqan bay iska noqotaa waynu ognahay in gaar ahaan bulshooyinka ku hadla af carabeedka iyo kuwa shiinaha kuwa kasoo jeeda Vietnam in raggu ka sigaar cabadan yihiin dumarka soo gelitaan Australia waxay Australia yimaadaan iyaga oo sigaar farriinta biyakama dhibcaanka ahise waxa weeye waa in sigaar cabiddu keento kansar laga hortegi karo ayay yidhaahdeen qiiqa sigaarka waxaa ku jira qiyaastii 7,000 oo maado oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin sun iyo 69 carcinogens oo ah maadooyin sababa kansar kaalmooyin badan oo ah sida sigaarka loo joojiyo oo luqado badan ku qoran ayaa laga heli karaa olola I can quit la yiraahdo Cancer Council quit line iyo kuwa kale sahamin caalami ah ayaa laga soo saaray in sanadkii 2019kii ay ku dhawaad 8 milyan oo qof u dhinteen cudurro la xiriiriyay sigaar cabida 89% ka mid ahna waxay ahaayeen kuwo 25 jirkoodiiba kula qabatay cabida sigaarka cilmi baarayaal ayaa sheegaya in xadiga sigaar cabidda sii kordhay adduunka warwarka ugu badanna uu yahay dadka yaryar
their body and the brain get used to functioning on certain level of
food iyo maskaxdooda ayaa la qabatay inay ku shaqeyso heer xaddi nikotiin ah hadii ay joojiyaan jirkooda u baahanaya inuu dib u barto ku shaqeynta nikotiin la'aan shaqada ishagaajinta ah ayay dhibsadaan qaadirana ku abuurta sida caadiga ah tubaakada waxay la xidhiidhiyaan nooc dareen ah fikrado iyo waxyaalo ay aaminaan tusaale sigaar bay cabaan markay cadhoodaan ama ay ka jabto waxay dareemaan farxad ama murugo waxaanay u baahan yihiin inay joojiyaan khuraafaadkaas caadada ku noqotay
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast, Spotify, ama mail kasto oo aad podcastigaaga ka hesho.